official music, baby.
Dubai, here's your music, push. And what's on we show?
You quancha me.
Mumetakuria, mesena chugu naria, pagala naria, leke konaria, nayo ponaria, pana kumetakuria. Imajonzi. Kapotea kimojisa kuri, Tom Kede kapotea kimojisa kuri, Ariega kapotea kimojisa kuri, kapotea kimuujiza kweli. Achipota kapotea kimuujiza kweli. Champions kapotea kimuujiza. Na yuko kichwa kapotea kimuujiza kweli. Kapotea kimuujiza kweli. Na Paris kapotea kimuujiza kweli. Nafuta machozi Basata siamini. Nafuta machozi Masai siamini. Nafuta machozi Mfei siamini. Nafuta machozi Gaddafi siamini. Nafuta machozi na Cheu siamini. Nafuta machozi Jamoka siamini. Nafuta machozi na Shwe siamini. Nafuta machozi Madeke siamini. Nafuta machozi Wabishi siamini. Kapotea kimuujiza kweli. Tuche wamelala 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 wamelala. Wamelala, 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 wamelala. Wamshana lala we. Kama choko jam fukua. Nakileta shobo jam tukua. Kama choko jam fukua. Nakileta shobo jam fukua. Wamelala, wamelala. Mikanta, 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 mikanta.
Mjane baba pili.
Mkoba. Mkoba.